Ichikope chalenga ikumirimo na mutanda. Yobo vamubwese shefyuma. Yobo 42 verse 1 ukufika ku 17. Muchikope tulemo na Yobo na apola elyo kabiri na kwata nefyume fingi na kabiri nde mweba ifya chitike. Iliyo Yobo alandire na lesa elyo nomba aishibya maka n'obukankala bwakwe. Eicho alilombele ubwelelo ukufuma kumutima wakwe fe onse. Elyo lesa alandile nao umunankwe wakwa Yobo Elifashi. Uyo waletunganya Yobo kuti ubukali bwandi bwaimina iwe. Naba biyo babiri pantu tamwasosele ine ichiyene ngomubomfi wandi Yobo. Lesa kabidi abebele okuti bale yakuli Yobo nokuyapele lambo abene. Abebele nokutila umubomfi wakwe Yobo alinokubapepela nokuti lesa alinokubelela. Yobo alipepele kwaba nankwe na lesa aliumfuile kuipepo lyakwe. Panu mayaifi lesa apele Yobo ifyume fingi na ichichale ngele okuti anonke kabili. Yobo, aba nankwe bakwa Yobo ne ndupwa shavo kabili batendeke ukunwa nokusefia na Yobo elio kabili bale mutwalila nefyabupe. Lesa, kabili amupele abana abaume chine lubali elio na abana kashi abasuma sana batatu. Alikele pakuti amone abe shikulu bakwe panuma elio afuile nishi nakota sana. Lesa alafu okuti tukwate ichitetekelo muli wene nokuti tuilanenuka ilio lyonse tule pita mmachushi. Lesa alishibe ifyo tuchulako pesonde. Alishiba kabili ala tungulula fyonse ifichitika. Mule ibu kishokuti lesa alitutemwa nokutila alefwaisha fwebana bakwe ukumukonka elyo nokumutumika.